mimi mbabi tena sistahili, neema yako yanitosha. Upendo wako kwangu kamwe mimi siwezi eleza.
Do it.